Chimbonyabonya si chakuzanyisa omuntu kwensibiddeko kumuwendoza mwana mulungi ye mutatera nsanira katawo bwensumagira mumba nfudde nabiddoba mutwale mbomulodi nkyafuluta ono musuubira mu byonna ebikola amaka lowooza kunze tebagezako kuuzabuza nali nalinda omuggo kwana mpumule era mmanyi nti kenkuzudde gwasembayo ye nga nnoonya kinga omulungi gwe nnina abange namme mulaba omwana ono
naye nabiddo wanditegedde nnonki nkwagala segawano kikoona muti ye musajjawo ku mwoyo wennemeddeko mpulira nkwagala nabiddo mwatunumirwako kale ndi muntu nabiddo wanditegedde nnonki nkwagala segawano kikoona muti ye musajjawo
Toganzebo basoma okuganza abalina batta obufumbo baawo bwakutawe bakoma okukulowooza kale nsawo obe muvuma okubaboggolera ja amundeke munoonyeze ebiddeyo ate nnina ebbuba eritalina alina kugamba kuuma obwesibwa amaka okugawangaza kyoyagala oŋŋambirawo sijja kulwangawo kuwenda batewo oliva okwejajamya njagala otuula omenyewo erinnya eryebbi bagamba abalungi tebafumba bayenjera kati yeggwa bakulula abalungi bonna bwe balimbuuza nziremu ansi eyo ono omulungi asaanira waka ne maama buli musajja kolaba kanudde amaaso bakalono gwe nsibidde kero wange ezamwe basimemu abakanudde ebiso
naye nabiddo wanditegedde nnonki nkwagala segawano kikoona muti ye musajjawo ku mwoyo wennemeddeko mpulira nkwagala nabiddo mwatunumirwako kale ndi muntu nabiddo wanditegedde nnonki nkwagala segawano kikoona muti ye musajjawo zekati nakukola ntomukwano gwe nnina nabiddo mwatunumirwako kale ndi
njagala kwebuuza naawo baddemu bajjo nalidde gwombuuziza nti kyennalemu okugejja ngejjerewanga wootolya emmere ennema kyova olabanga njagala wensula nga naawe wosula nga koolya nange kwennumaolirabo omugejjo nnyabo olwo kyeddiremu era ontase obeere kumpi nange ennyirira oba olyawo bwogere nti gulusaza mukabunze naawe twerage tulumya abaku n'abajoga baabwe yateffe kyetwesalidde waataani oyo eŋŋango twawula ndabeera bbanga sumulula etterete ebba ly'omukwano mpeeno olwo nange nkulaga ekyo kye nnina erudde eno ŋŋenda okwagala nnabiddo bwe muwaana ndaga abakazi ntono ye mulungi owange sala mpanga z'omulungi gwe mbawanira nzono nsuubira okubanga teriba muvuganya kulwanga yenna lulungi eyawangula
nabiddo wanditegedde nnonki nkwagala segawano kikoona muti ye musajjawo ku mwoyo wennemeddeko mpulira
nkwagalaeddemu
natima mwatunumirako kale ndi muntu nabiddo wanditegedde nnonki nkwagala segawano kikoona muti ye musajjawo
Nabiddo,
wanditegedde nnonki nkwagala
www.mp3ugandanmusic.com.